Ogo ogwa Africa ne buyindi bongeddeyo olukungaana lwa India Africa Forum Summit nga lubadde lwakubeera wiiki ejja mu kibuga New Delhi olw'embeera y'ebyobulamu egenda ekyukakyuka mu bitundu ebya Africa. Minisitule y'ensonga z'ebweru wa buyindi yalangiridde okusalawo kuno eggulo ng'ab'ebyobulamu mu Democratic Republic of Congo bakyagenda mu maaso n'okukola ku bulwadde bwa Ebola obweyongedde okusajjuka. Okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna, ekirwadde kino n'okutuusa kati kiviiriddeko abantu abasoba mu 13 okufa so nga n'abalala abateeberezebwa mu 6 be baakakwatibwa. Okwongezaayo olukungaana luno kigendereddwamu okulaba ng'abakulembeze ba Africa beetabamu mu bujjuvu ate nga batunuulidde ensonga z'ebyobulamu ezigenda mu maaso okwetooloola ssemazinga ono. Mu ngeri y'emu, omulwadde wa Ebola asoose mu ssaza erya South Kivu akakasiddwa mu kitundu ekifugibwa abayeekera ba M23 abawagira Rwanda. Okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kino, abakugu mu by'obulamu bagamba nti kaweefube ow'okuziyiza ekirwadde kino akalubyemu olw'obutali butebenkevu obugenda mu maaso mu buvanjuba obwa Democratic Republic of Congo olw'obukuubagano obugenda mu maaso n'okutaataaganya emirimu egyo mu kitundu ekyo.